nibuzineza yikufite gahunda nyereka ibikorwa bigaragara apana bimwe bihora mu cyuka baby boy nkunda nibuzineza yikufite gahunda nyereka ibikorwa bigaragara apana bimwe bihora mu cyuka nabyo kuzumbira kuba kuzenda utari wanzaho kana ngo tujye dukwaye kukigira ubwoba kunyereka nyumbani kandi warambwiye yuko hameze nk'ibwami urukundo ni ibikorwa imitoma yifata nk'umuyonga Mula, nimushaka love bisaba kwirekura Sega za komedi za rutura Chiri kofi yawe hasi mbere yo kurya Unyeneye ho umuryango Nanjye nshaka ngo njye mara ku chako Chako, Ferrari na Lambo Niba ukeneye ko tugirana isano Burya umugabo uza gukinga ijambo Arutwa n'uwagutera ijanja Araharima ku mbesha shato Ejo bundi ukisanga uri mu gishanga Niba uzi neza yuko ufite gahunda Nyereka ibikorwa bigaragara apana bimwe bihora mu cyuka Baby boy nkunda Niba uzi neza yuko ufite gahunda Nyereka ibikorwa bigaragara apana bimwe bihora mu cyuka Nabyo kuzumbira kuba kuzenda Utari wanzaho kana ngo tujye dukwaye Kukigira ubwoba kunyereka nyumbani kandi warambwiye yuko hameze nk'ibwami Sibyo wavuze ngo money talks Niwabura icyo ushaka ufite money box Mundeke mvugisha ukuri kose Urukundo rutarimo murari na jokes Uhora postinga na garina Urukundo ni wari renzi y'amasasu Ndi Miss Coffee Dance Miss Waba Shop Guturuka muri church paka muri club Nyine ye umujama uri class Apana uwirirwa asaba amapasi Indabaho zijya niwe mavazi Izo gift kuri njyewe zirashaje Burya umugabo uza gukinga ijambo Arutwa n'uwagutera ijanja Araharima ku mbesha shato Ejo bundi ukisanga uri mu gishanga Niba uzi neza yuko ufite gahunda Nyereka ibikorwa bigaragara apana bimwe bihora mu cyuka Baby boy nkunda Niba uzi neza yuko ufite gahunda Nyereka ibikorwa bigaragara apana bimwe bihora mu cyuka Nabyo kuzumbira kuba kuzenda Utari wanzaho kana ngo tujye dukwaye Kukigira ubwoba kunyereka nyumbani kandi warambwiye yuko hameze nk'ibwami
This is bits.